ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2000 kuri FM 104 n'ibice bitatu mushora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wese atwa kaburungu radio yacu vewa akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe yakunze radio ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi turavugana n'umukuru w'urwaruka rw'Abanyekongo mu bwoko bw'Abatutsi avuga ko umugambi wo guhindura izina ry'Abanyekongo wo mu bwoko mu ntumbero yo kwitandukanya n'abandi Banyekongo. Izina rishasha bo Banyekongo bavuga ko rifatiye ku muco n'imigenzo byabo ni abanyemera. Umutumire mu kiganiro muri sanga rero uyu munsi ni Muhizi Muheto n'umukuru urwaruka rw'Abatutsi Banyekongo muri Masisi akaba na vice president wa Baraza Communautaire Ingungu. Muraho Muhizi Muheto.
Umuraho neza nkunikije.
Murakomeye ngaho.
Turaho tumeze neza nta kibazo.
Ni byiza cyane rwose. Tutarinze rero kubatesha akanya, reka duhe ijambo Muhizi Muheto atubwire imvo nyamukuru zatumye we hamwe n'abo bahuriye mu bwoko bumwe bw'Abatutsi b'Abanyekongo bahindura bashaka bafata umugambi guhindura izina. Ikintu nyamukuru cabatumye mushaka guhindura izina niki?
Murakoze cyane. Erika ngire ibyo nsobanura gato ku byo waruvuze, ntabwo ari ukwitandukanya ahubwo n'Abanyekongo, ahubwo ni ukwitandukanya n'abandi Batutsi bandi bo mu bindi bihugu. Ahubwo tugasobanukira neza yuko turi Abatutsi bo muri Kongo, tutabanje gusobanura andi magambo menshi. Hari impamvu nyinshi zo zituma twarahisemo kugira ngo bitegure, ntabwo birashyirwa mu bikorwa, abantu ntabwo barabyemera, ariko ni umushinga wo kugira ngo tubone uburyo tugira identite iri different n'abandi Batutsi bandi, kandi ibishingiye ku muco. Izina Abanyemera ntabwo ari ryo duhimbi aho ngaho dukwiye gukura mu mutwe, ahubwo bikomoka ku muco wacu n'injyana y'imbyino zacu gakondo. Uburyo twebwe tuzibyina byitwa Ikinyemera.
Uyu muco utandukanye he n'abandi Banyekongo bahu baba cyane cyane mu buseruko bwa Kongo, baba Banyekongo canke Abanyekongo mundi bwoko, baba Abatutsi canke uwo muco utandukanye he n'abandi?
Ego ari burya abantu bose muri Kongo twebwe ntabwo tumeze wenda nk'ahandi, ho njya mbona wenda haba Abatutsi ngo wenda nko mu Rwanda aho nabaye igihe kirekire. Twebwe tugira komite yacu mu rwego rw'igihugu kugeza ku nzego zo hasi n'amoko yandi yose kuri ari angana yose muri Kongo. Twese tugira ubuyobozi bwacu, noneho tugahurira muri Baraza Interkomunotere nangwa se ihuriro ry'amoko yose atandukanye muri Kongo. Rero buri bamwe bagira imico yabo n'imbyino zabo n'ibibaranga. Rero hari ingingo wenda ndibuze kuvuga mu bwo ndibuze kwibuka n'abandi wenda bari kumva ikiganiro bazajya bamfasha kwibutsa abavandimwe bacu n'abandi bose bashaka kumenya amakuru n'amateka yacu. Rero ingingo ya mbere ni uko twebwe tugira imvugo yacu itandukanye n'iy'abandi Batutsi bandi bose bo ku isi. tugira umuco wacu nkuko nabivuze utandukanye dushingiye ku buryo dufite amagambo bwite yihariye iyo atakoreshwa mu Kinyarwanda kindi gisanzwe adakoreshwa no mu zindi mvugo wenda nk'ikirundi kuko nabo burya tuvuga ururimi ruja gusa tugira imbyino zihariye twebwe tubyina twebwe ubwacu zikabyinwa n'abandi bantu bose baba aya moko duturanye yaba n'abatutsi mu bindi bihugu ntabwo tubyina kimwe tugira ibyo bita kirazira ibyo tutemerewe gukora n'ibyo dutegetswe gukora kugira ngo dukomeze tumere muri ubwo buryo twebwe tugomba gutandukaniramo n'abandi tugomba kugira ibyo tugomba gukora n'ibyo tutemerewe gukora noneho tukagira n'ibyo n'uburyo duca imanza uburyo duca imanza zacu hagati yacu y'abavandimwe bacu b'abatutsi b'abanyekongo ntabitandukanye n'uko imanza zo mu nkiko zikora n'abandi bandi ukuntu bazica wenda kuko sindahajya mu manza z'andi moko yenda atandukanye keretse zo mu nkiko ariko tukagira n'uburyo gusaba kwacu ubwo dusaba abageni uburyo dukwa ntabitandukanye n'andi moko duturanye yemwe dutandukanye n'abatutsi bo mu bindi bihugu uburyo dusaba
none ubwo budasa bwose uranga ubwoko bwanyu bumaze imyaka n'imyaka niko kimuvyumviriye mu kigihe
ibyo bimaze imyaka twavutse ari uku nguku bimeze n'abasogokuruzana ibintu tutazi ngo byashyizweho n'abande ariko impamvu ituma tugira ngo tubikore muri iki gihe nuko intambara zose icya mbere nuko intambara zose zo mu karere zijya ziza ziturutse cyane cyane mu Rwanda guhera muri 1996 ukagera uyu munsi baza guteza intambara muri Congo bavuga yuko baje gutabara abatutsi kandi bakaza bavuga ngo baje kubatabara rimwe na rimwe nta n'icyo twari tubaye bakitwaza ngo muri Congo habayo interahamwe FDLR ngo ziri kwica abatutsi kandi umwanya bari gukora ibyo bintu ntacyo twari tubaye mu buzima bumeze nk'ubw'abandi banyekongo bakaza bari kwitwaza rero ngo kubera ko ngo mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ngo ubwo baje gutabara abatutsi muri Congo nabo badakorerwa jenoside nabo bakoze jenoside mu Rwanda kandi abadukoreye n'ubwicanyi ndetse bamwe na bamwe bari muri leta y'u Rwanda nta n'icyo babaye bo ikindi cya kabiri hari ejo bundi hari igikorwa cyabaye reka wenda nsobanure nuko abatutsi b'abanyekongo bafashe amarangamuntu y'abanyarwanda bageze mu Rwanda biranga guhura bananirwa kurekura uwo muco wacu dusanganwe kugira ngo biroganize bagire ubuyobozi bubahirize wa muco wacu dusanzwe tugira muri Congo bakomeje kubikora no mu Rwanda biza guteza ikibazo FPR irandikira biyama bituma biyama abantu bose byaturutse ku bwoko bw'abakono inzu yo mu bakono muri abo batutsi bose nyine harimo inzu y'abakono ariko naje kureba uburyo uwari watowe ahakana ko atazongera ko yakoze amakosa ko bakwiriye kugenda kurinda umunyarwanda yonyine ubwo ntabwo kugomba kugira uburyo
bwose ku buryo byanjye muhizi muheto muribaza ko guhindura izina bikwiye injyane cyanke ikumirwa ryahora rikorwa abanyekongo mu bwoko bwanyu rizoca rirangira
ntabwo ibyo ibintu bishobora kurangira rimwe ariko ni ibintu byose bigenda buhoro buhoro n'ubu ngubu ndi kuvuga ko ari umushinga nta bantu benshi twabyumvikanye ntibyemerwa ndetse ntabwo turicara ngo twese tubyumvikane ariko igihe bizaba byemewe tugatandukana n'izo ingaruka zo kwitiranwa n'abaduteza intambara ibyo ngibyo bizagabanya ikindi ni uko akenshi hano iwacu uba usanga buri gace kitwa ubwoko bwako urugero hari abantu bitwa abanyamasosiyo ukumva umuntu araza kwita umunyamasosiyo undi akakwita umunyejomba ni ubuce ni uburere butandukanye undi akakwita umunyakarehe noneho ubu ngubu basigaye batwita ngo abarandofone muri iki gihe ugasanga bagenda baduhimbahimbira tudahuye natwe mu by'ukuri nyabyo kuko aba bose bavuga bose ari abo bajomba ari abo bimwe bavuga ngo turi abagogwe hari abaturutse mu bigogwe nibyo n'abandi baturutse ahandi bakitwa abagogwe nibyo n'umuco wacu hari igihe ujya usanga ugiye guhura n'uw'abagogwe bo mu Rwanda nubwo hari amagambo abagogwe bo mu Rwanda tudahuza ariko twese duhuriye kuri kimwe n'abanyakarehe twese duhuriye kuri kimwe cy'uwo muco wacu dusangiye twebwe n'abo muri Congo
mukanya muratubwira
bizagenda bihinduka abantu bose babyumve noneho abazajya baza kuduteza intambara tubwire ntabwo abakutsuba muri Kongo murinda abanyu bo mu Rwanda n'abahandi mushaka guproteja twebwe dufite uko twitwa tuzanirinda nitubatabaza tuzabatabaza nk'igihugu apana kuza gutabaza nk'ubwoko
mukanya turabasaba mutubwire igihe mwibaza ko muzoba mwamaze kuvugana n'abanyekongo bose bombwe kugwa abatutsi kugira ngo bemeze iryo zina ariko imbere yaho reka ijambo Baudouin Rutarindagira muri wanyu radio Ijwi rya Amerika muri aho Rutarindagira
muraho neza
turaho turakomeye muri hehe ga Baudouin
and Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mvuka ikalehe muri Sudeki
ni cyiza cyane rwose murasi kibazo murafite cyimvira turi kumwe na Muhizi Muheto nduga ku jambo
ya na ni cyumviro mfite nanjye numva rwose byari bikwiye cyitwa nk'abantu bari muri diaspora uko abantu bagiye bahunga yo sanga umuco ugenda utakara cyitwa nk'atwe twabanje gutura i Rwanda mbere yuko tugere no yibona abantu bari mu bukwe bari mu binda kubwo na abanyekongo barubwo n'ubukwe bw'abanyarwanda rimwe na rimwe ugasanga harimo icyo kintu cya confusion kandi dufite ibintu byinshi dutandukaniye rero ntekereza ko tugize izina mu by'ukuri ziri directement muri Congo byadufasha kwidentifya noneho abazadukomokaho bakabasha kumva ko inkomoko yabo ari muri Congo kandi n'uwo muco ukabasha kubafasha muri ubwo buryo babaho kuko ni indangagaciro utakaje umuco buryo umuco uri mu bigize umuntu rero izina ni ingenzi ayo mazina yose batwita abatutsi bo muri Kongo ntabwo bakumva bavuga ngo muhunde ngo muhunde ehunde kongole enduba kongole usanga ubwabyo harimo kwisobanura usa naho nawe wishidikanye rero kugira izina ry'umwimereri ni byiza rwose byadufasha by'umwihariko mu buryo buri kiritire
murakoze Baudouin Rutarindagira mu shenahe Muhizi Muheto ari cyo muvuga ku cimviro cha Baudouin
arakoze cyane aramanyibukije bitewe no kugenda tujya mu bihugu bitandukanye n'ibi ngibi navuze izi ndangagaciro zaturangaga hari izo twahinduye bitewe n'imyambarire uburyo basogokuru bambaraga ntabwo ariko tucyambara ubu ngubu hari amagambo menshi twavugaga tukiri muri Congo twageze mu Rwanda kubera kuhamara igihe ayo turayatakaza dufatayo mu Rwanda abagiye Burundi kubyumva nuko nguko nabo bafashe ayo Burundi abari bakoresha cyane ubwo bagiye muri Amerika urukumva nabyo ni ikindi kibazo ni ukuvuga ngo uko tugenda dukwirakwira mu bindi bihugu niko tugenda dutakaza bimwe na bimwe uburyo twakwaga uburyo twasabaga abageni ubu ngubu iwacu wenda ngize ngo mbivuge mu buryo bwumvikana ntabwo mu bukwe bwacu gusaba umuhungu n'umukobwa bari gusabirwa baba bahari ntabwo umukobwa n'umuhungu bari bazashingirwa baba bahari mu gusaba no gukwa muri uwo muhango ntabwo baba bahari ariko ubu ngubu yigeze mu Rwanda urusanga abakobwa bacu n'abahungu bacu bazashingirwa basabye neza neza nk'uko mu Rwanda bikora bakaba bahari ndetse n'inkwano twarazihinduye ubu ngubu dusigaye dukwa amafaranga ibyo ni ibintu byangiritse kandi biterwa n'uko tutisobanura ngo tugaragaze abo turibo dukomeze dushimangire uwo muco wihariye kandi ufite agaciro n'ingenzi zacu ugisanga iyo bari kuzibyina ahandi hantu bafatwa nk'aho ari abantu baciriritse abashumba abantu batize mbega babandi batuye mu giturage kure bigatuma n'ababizi bize bafite na personalite batinya kubikora kugira ngo badafatwa nk'ababandi binjije bazi uwo muco ibyo ngibyo rero ni ikibazo gikomeye twebwe twumva yuko tubaye iwacu tukabishimangira iwacu byaduha iyo responsabilite yo gukubakuba ngo twegeranye ibyo ngibyo twatakaje noneho bisubire mu muco wacu mu baturage bacu
ego ndabona abanywanyi radio Ijwi ry'Amerika benshi reka duhe ijambo Idrissa Bakungu muraho
neza mwiriwe neza munyamakuru
mwiriwe neza muri hehe ga Idrissa
mirere ya Kigali mu Rwanda
ni vyiza cyane rwose ikibazo cy'imvira
ni byiyumvira
yego
ndagushimiye ko mwatumye umuvandimwe
yego
ndashaka kumubaza utubazo dukeya
yego
ni ukuvuga ngo ko tubyiye ngo abenshi bayigurura bwoko bajya kwihago babonye Kongo babiyumvamo buriya byaba biterwa n'iki ahubwo tubyasaba ko bahaguruka bakishyira hamwe nyine bakareba ko nabandi ari mu bindi bihugu ko bakwishira hamwe nyine ihoterwa bagirira bikike burundu ngamubaza ngo aba mu mahanga babasha kuganira nabo n'abandi bari mu bindi bihugu byo hanze cyangwa za Buraya cyangwa za Amerika.
Ego Amerika tumucho kibazo mu hizi muheto abandi banye Kongo batutsi mu bindi bihugu mubashikira gute kugira ngo mubashikize uyu mugambi mufise.
Urakoze cyane ubwo ngubwo bodori muri Amerika we yabyivugiye ngo atuye muri Texas nge nanubwo nanziye atuyemo
oya uyu ni Idrissa Bakungu ari Kigali.
Uwo nguwo ubajije rero ndagira ngo mubwire ko ihohoterwa abantu bavuga ngo twebwe duhohoterwa rivugwa gusa mu nyungu z'u Rwanda. Igihe u Rwanda rwaje mu nyungu zarwo hano kuduteza intambara nibwo bibuka yuko ngo turi guhohoterwa bakaza bitwaje rya zina. Ibyo ngibyo ahubwo nibyo ngira ngo uwo muntu uri Kigali amenye yuko ntabwo ari ikibazo dufitanye n'abanyekongo aya moko yandi duturanye. Ntabwo ari cyo gituma duhindura kubera ko twabayeho n'ubundi twitwa Abatutsi mu myaka yose yashize ibinyejana byose byatambutse. Ntabwo twigeze twumva twatekereza guhindura iryo zina kuko nta ngaruka byigeze biduteza mu bihe byose twabayemo. Rero kubera ko abanyarwanda bitwaza ubwo Bututsi iryo zina ry'Abatutsi ngo baje kudutabara bakavuga ko duhohoterwa ngewe ndi kinsha se ubungubu mbere twavuganaga ndi Goma ubundi tukavugana ndi Masisi nta kibazo na kimwe twari dufite mbere y'uko M23 bitera. Ubwo rero kuza kwitwaza ngo twebwe baje kudutabara ngo turi guhohoterwa ibi ngiyo ari kuvuga n'ubundi bijyanye na politiki y'iwabo ntabwo bihuye n'ibyo twebwe turimo hangaha. Kuko hangaha ndi ngewe ndagenda neza ngatembera iyo nshaka abavandimwe bacu tujya duhunga abahunze benshi n'abari batuye ahubwo nyine mu bice byegereye
muhizi muheto muri ko muvuga ko
nizo ntambara
muri ko muvuga ko abanyekongo bandi bo mu bundi bwoko batinuwa abanyekongo b'Abatutsi mu buseruko bwa Kongo cyangwa ahandi mu bindi bice bya Kongo.
Ikibazo ubundi iyo tutari mu ntambara tuba turi amahoro nangwa turi mu bibazo byacu bisanzwe byo kuba dukeneye ubutabera infrastructure nangwa ibikorwa remezo ubwo buzima nyine bugoranye bwo kuba tudafite imihanda izo nizo ntambara tuba turi kurwana. Ariko iyo badushizemo intambara zo kwicana noneho z'amasasi kurwana kandi bakaza batwitirira izo ntambara zabo aho niho turi duhohoterwa babesha ko turi guhohoterwa bakaduteza intambara bayizana akaba ari bwo duhohoterwa noneho nyabyo. Ubwo rero ntabwo dukeneye kuzahozwa muri izo ntambara zitwitirirwa bazagumana ubwo Bututsi bajye bafasha Abatutsi bandi bahandi twebwe icyo kibazo ntabwo tuzakomeza kukirengera. Ntabwo bazakomeza baza kuduteza intambara mu nyungu zabo kandi batubeshye ko turi guhohoterwa tutari guhohoterwa kuko ahangaha ndi Kinshasa ntambara isikotingira tubanye n'abandi benshi n'abandi Batutsi barahari hano hari n'abandi benshi bari ahandi n'ahandi twareka tuvugana ndi muri ibyo bice by'iburasirazuba nta kibazo twari dufite. Uyu munsi rero dufite ibibazo kubera ko hari intambara itwitirirwa ku nyungu z'u Rwanda ibyo rero ntabwo dukeneye kuzabikomezanya wenda ndagira ngo mpamagare ahubwo bene wacu banyumve bumve igitekerezo dufite njyewe n'abagenzi banjye nubwo atari njyewe wabitangiye ntabwo ari njye nabitangiye ahubwo nabyumvise nigeze nabyumvise abantu bari kubivuga ndabyishimira cyokora maze kubyishimira nsanga ngomba kubishigikira. Ndumva rero ntibitiranye ihohoterwa twebwe tugira na politiki ivanga mu bwoko bwacu.
Tumibute nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Ishimwe Salomo muraho
muraho neza
turaho muri hega Salomo
ndi Butare mu Rwanda.
Ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe no mu tumire muhizi muheto.
Icyumviro ndafise ni ukuvuga ngo umwanzuro bano bantu bavuga ikinyarwanda burasirazuba bwa Kongo bafite cyo kwiyomora kuri leta ya Kongo n'abandi banyekongo nge nagishyigikira kuko urebye barahejwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi buriho kuko nge buriya ubutegetsi bwa Tshisekedi mbufata nk'ubutegetsi bw'abambasaderi b'Ububiligi n'Uburayi na Amerika muri Kongo ari nabyo usanga irana ari akatanga M23 iharanira kubohora abanyarwanda abavuga ikinyarwanda bahejwe muri Kongo bavuga kari agace kavuga ururimi rw'ikinyarwanda kuko ugiye kureba kari agace akaswe mu gihe cy'imipaka kuvuga abakoroni barimo bacamo ibice Afurika bari imberere mu Budage kuko ino mipaka dufite si yacu buriya burasirazuba muzi uburyo bwageze hariya muzi uburyo Afurika yagiye igabanywamo ibice twebwe rero nk'ahantu buriya Kongo twebwe agahinda abaturage bayo bafite twazakabaza Ababiligi na mumbu CCC ku nuri yase wa Tshisekedi murabizi ko ari mu bantu bahawe miliyoni 200 z'amadolari kugira ngo Rumumba yishwe babiceceke bamugambane kuko Rumumba yashakaga kiba narayakatanga iva mu maboko y'ababirigi n'ababirigi bagasubira iwabo ari mu bimwe ni bimwe mu bintu yazize kegere rero nk'abantu b'abapanafrika turi mu Rwanda biratubabaza n'abandi hano hose kuri mu bana wa Afrika iyo tubona abazungu badufatira umugabane bakawugira n'Imana Imana yabahaye kandi atari uwabo ahubwo ari umugabane wacu kuko mutungo kamere urimo ugomba kuba uwacu ni nacyo M23 ari cyo uyu munsi Tshisekedi afite iy'ubwoba kuko M23 itandukanye n'indi mitwe iri muri Congo kuko M23 ishaka kubohoza buriya burasirazuba kuko nibwo abazungu bona barimo barwaniramo kuva munisiko yagira mu cyo kimaze imyaka 2022 imaze nisi kiwabo n'intambara zihari ahubwo yakabaye M23 igenda igarwana na munisiko ikanabirukana bakabohoza kari agacafa zari kakigenga igihe abaperezida n'abayoboye guverinoma ya Congo bakomeje gukorera kuba abambasaderi b'ibihugu by'Uburayi na Amerika muri Congo ntabwo rero twarabirambiwe M23 batwayishyigikira kuko irashaka kubohoza gace basahuramo amazahabu n'amabuye y'agaciro.
Egome ishimwe Salomon ibaza ko atagutegereye neza muhizi muheto kuko ntibavuze ko umurwi wanyu ushaka kwiyonkora kuri Congo ufata ijambo
n'ahubwo mu by'ukuri abo bantu bakorana na M23 mbega ibibazo bya M23 n'ibyo biduteza ibyago kandi M23 watuzi neza yuko ikorana n'u Rwanda bose bakaza biyitirira ko baje kudutabara twebwe turi muri Congo muri guverinoma kandi ntacyo tubaye aho ngaho na agomba kuhumva kandi ikibazo cya Afurika ukuntu ihagabanyijwe ntabwo bitureba twebwe ntabwo bireba abatutsi bonyine kandi ngo bireba abatutsi bashaka kwitwa abanyemera iyo confusion urwo jiro nirwo nitwifuza twebwe gukura mu bantu kugira ngo baze batwitirira intambara zabo aba bose bari kuvuga ibitandukanye n'ibyo turi kuvuga bari kuvuga ibibasanzwe mu sensibilisation yabakorewe kumva yuko aka gace k'iwacu tuzakomora kuri Congo tukakomeka ku Rwanda nawe tukigenga tukatugirana imihahiranire n'abanyarwanda ibyo ntitwifuza dushaka kuba abanyekongo tugakorana n'abanyekongo b'abanyekongo bwite batuye muri Congo ubwoko bwose ibyo bintu rero byo bari kuzana ni politiki yo mu Rwanda ni ntago itangaza kirimo abaduhamagara bari Kigali Butare ibyo njye nari mbizi ku byiteguye yuko bari kuvuga amagambo nk'aya ngaya batwitiranyije bitiranyije ibyo basanzwe babwirwa ukumva ko hari umuntu uvuga ikinyarwanda uri buze kuvuga le contraire n'ibyo basanzwe babwirwa na politiki y'iwabo ntagitangaza kirimo rero
mwavuze ko uyo mugambi mufite guhidura izina ariko gikorwa kiri imbere kugira ngo mushobore kuyaga n'abandi banyekongo mu bwoko bw'abatutsi baba bari muri Congo canke mu bindi bihugu umugambi nk'isango mwihaye kugira ngo icyo gikorwa kirangurwe niri
iki gikorwa kizakorwa ruko abayobozi bacu twebwe tugira ubuyobozi bw'abatutsi abitwaga abatutsi muri Congo twifuza ko bazahinduka bakitwa abanyemera ubwo rero ntabwo twebwe nkanjye uyobora urubyiruko rwonyine rw'imasisi ntashobora gufata icyo cyemezo ntabwo mfite izo nshingano simfite iyo manda yo kuba nabikora ariko nzavugana n'abatuyobora ngire abayobozi bacu bose udukuriye muri Masisi ngire udukuriye muri mu ntara zose mbabwire yuko dukeneye guha umurongo mushya n'izina rishya ibyerekezo byacu kugira ngo tubone ikidutandukanya n'itura tuvuga batwumve abanyekongo n'andi moko yose ahari yo ku isi bajye bumva yuko niba tuvuze ngo ndi umunyemera bamenye yuko ndi umututsi ari babandi bahoze ari abatutsi muri Congo kera tutarabihindura nyine biba amateka birangirane n'ibihe byashize dufata undi murongo muzima kugira ngo dukure urujijo mu bantu wa mugani wa Bodwe ntabyo kubanza kwisobanura ngo ngende umututsi muri Congo n'inzamvuga umunyemera azaba ari uwo nguwo nyine wo muri Congo kandi bazaba bari kandi bijyanye n'umuco wacu n'ubundi wacu wo muri Congo utabahandi hano
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Ishimwe Yves Mutima muri aho Mutima
yego muraho neza ibya Amerika
turaho turakomeye muri hehe
yo merere nari goma mu goma mu burasirazuba bya Congo hafi n'umupaka na Rubavu mu Rwanda
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku mugambi w'urwaruka rw'abanyekongo baba cyane cyane mu buseruko bwa Congo bafite umugambi guhindura izina kugira ngo barabe ko ubuzima bwabo bwo koroherwa kurusha muri iki gihe duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
uravuga kubyerekeranye nabavuga ururimi rw'ikinyarwanda hanini urwaruka rw'uko nyine urubyiruko
yego
ikibazo ntabwo natumvise neza ndahantu nyine mu igorofa ntabwo ndi kumva neza
turi kumwe n'umutumire muhizi muheto ariko aradutangariza ko urwaruka rw'abanyekongo b'abatutsi cyane cyane baba mu seko bwa kongo bafite umugambi guhindura izina ryabo kugira ntibabandanye yitwa abanyekongo b'abatutsi iryo zina ni izina abanyemera tuga ku ijambo ikibazo cy'imbere
nabyumvise nyine kurwaruka nizera ko nanjye merere yanyine muri aka karere ariho nanyine n'amakuru abarizwa sinzi ko bishoboka kuko nyine urumva ururimi dukoresha ni ikinyarwanda nubwo umuntu yahindura amazina urumva nyine ururimi uraguma rwarundi kandi burya n'umuntu ntabwo yihakana uko yavutse ikinyarwanda ni ururimi nibwo twavukanye rw'abasogokuru urumva rero nta kundi nyine twabigenza n'ubugumana ururimi rwacu ni ku mazina yacu
muhizi muheto mushyanahe ishimwe ive mutima arashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ururimi rw'ikinyarwanda tukaba tuzi ko muri kahise ntigeze kuba ikumirwa y'abanyekongo bavuga ikinyarwanda kuko bavuga urwo rurimi urwo rurimi rwogo hari icyo muruvuga ko
nabivuze kare wenda ashobora kuba yaje akererewe ariko mu ngingo zidutandukanye n'abatutsi bo mu Rwanda n'urwo rurimi rurimo ni ukuvuga ngo hari amagambo navuze kare yuko dufite amagambo atandukanye ataba mu Rwanda twebwe tugira bisobanuye yuko nk'uko abarundi ubungubu uri kuvuga ikirundi turikumvikana ndikumva uri kuvuga urwaruka ni ikirundi ariko ntabwo bimbuza kukumva natwe rero iyo turi kuvuga indiga tukavuga gusheja ibyo ngibyo ni ururimi nawe wakumva n'umunyarwanda akaba yabyumva ariko ntabwo babikoresha ni ukuvuga ngo twebwe ururimi rwacu umuco wacu n'izina ryacu rigomba kugendera rimwe ni ukuvuga ngo niba umuco wacu witwa ikinyemera twebwe tukazahita twitwa abanyemera ni ukuvuga n'ururimi ruzitwa ikinyemera ntabwo ruzakomeza kuba ikinyarwanda mbega ni poroje yose ijyanye n'ibiduhuza bigadutera urujijo mu buzima bwacu n'abanyarwanda ntabwo tuzongera kuvuga ikinyarwanda uyu muntu ari kubivuga nyine sinzi niba ari mwene wacu kubera ko n'abahutu nabo barakivuga nyamara bo basigaye bavuga ko bavuga igihutu abahutu bo muri kongo bavuga ko bavuga igihutu bakanabivuga hutu kandi n'ubundi abahutu baba mu rwanda ko bo usanga n'abandi batari noneho n'abatutsi nangwa abahutu bavuga ikinyarwanda iyo ugiye kuvuga umushi ahita akubwira uko nasema kihutu uri kuvuga igihutu kandi utari umuhange sindi umuhutu ntabwo sinavuga igihutu gute utari umuhutu ariko abahutu bo bavuga ngo bavuga igihutu bo muri kongo kandi bimaze gukwirakwira ahantu henshi n'abayobozi babo basigaye babivuga bigakunda ikindi cya kabiri abanyamurenge batangiye kwitwa abanyamurenge n'ururimi rwabo rwitwa ikinyamurenge n'umuco wabo ni ikinyamurenge byarahindutse byamaze gufata intera rwose ku buryo bo biborohera kumvikana aho ariho hose bageze iyo umunyamurenge avuze ngo ndi umunyamurenge nangwa akavuga gusa uri kubyumva uhita umenya ko ari umunyamurenge yaba ari kubyina akabyina mu njyana yabo y'ikinyamurenge ntubanze gusobanura nyamara kera batarabihindura ahubwo bitwaga abanyarwanda niba natwe twitwa abatutsi bo bitwaga abanyarwanda kera batarabihindura rero ntabwo bizapfa gukorwa tic-tac ngo ako kanya duhite tubivuga byose byumvikane ndabizi neza n'intambara ni urugamba turimo nk'izindi zose impinduramatwara ije ivuna igafata n'igihe kirekire
none muhizi muheto abanyamurenge nabo muzabo batumira muri uyu murwi wanyu
ntabwo numvise ikibazo
abanyamurenge muzabo batumira mu murwi wanyu
oya abanyamurenge bazakomeza bagire izina ryabo ry'abanyamurenge kubera ko n'ubundi ntabwo mu by'ukuri ntabwo duhuje byinshi uko dutandukanye n'abarundi niko dutandukanyije n'abanyamurenge bitewe n'uturere twabo ni ukuvuga ngo abarundi twese duhungana n'abanyamurenge tugahurira mu rwanda ntabwo nari nzi ko batandukanye n'abarundi ni ukuvuga ngo ikinyamurenge cyegereye ikirundi cyane natwe tukaba dufite ururimi rwacu urw'ikinyemera rujya guhura n'ikinyarwanda cyane kuruta uko ruhura n'ikirundi rero
ntabwo tuzafatanya abaza badushigikire nkuko nabahunde bazaza nkuko nabahutu ba hano bazaza bakaza bari kuvuga igihutu cyabo kuko nandi moko yose duturanye azaza ari akaza kuduha inkunga gutera inkunga no kuza guselebura ibyo bintu tuzaba twakoze badufashe kugira ngo twumvikanishe ijwi ryacu ariko ntabwo tuzababwira ngo bahindure ntabwo tuzababwira ngo bahindure bitwa abanyamurenge bazaba ari abavandimwe n'ubundi bacu nkuko nabandi bose ari abavandimwe
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Imurinde Pacifica mwiriwe neza muri Hega Pacifica
karame
muri muherereye hehe
herereye mu Rwanda muherereye Musanze
ni vyiza cyane ngo se murafite ikibazo murafite icyumviro
yego murakoze ngewe igitekerezo cyanjye kuri iyo ngingo y'uko urubyiruko rw'abavuga ikinyarwanda ku butaka bwa Congo bari kurwanira uburenganzira bwabo kugira ngo ijwi ryabo ryumvikane nabo bagire uburenganzira nk'ubw'abandi mu gihugu nibyo nabishimye ariko ikintu numvise kitari cyiza wenda gishobora kuzakomeza gutera ibibazo no mu hazaza ni ukuntu bameze nk'aho bashaka gukora igisa n'amacakubi bavuze ngo buri muntu azageza avuga ati ibyo mvuga ururimi rumwe urumva ibyo mfa gusa ibyo ndesha gusa ibyo meze gusa bitandukanije na kanaka kandi bikavuga ko niba hari ikintu kiba ari ingenzi mu gihugu aba ari ubumwe bw'abagituye umuntu akareba mugenzi we akamwibonamo akabona ko basa nkabareshya bananganye ubwo uburenganzira none buri muntu nazagera avuga ati ibyo mfa gusa ndahagarara ukwanjye ibyo mvuga gusa ndahagarara ukwanjye ibyo ndesha gusa ndahagarara ukwanjye ubundi bizatuma mu gihugu hakomeza kugaragaramo amacakubiri abantu bakomeza kuzajya barebana bitandukanye unavuga ati nubwo twese turi mu iki gihugu ariko kanaka ari ku rwego rw'uruhande akanaka ari ku rwego rw'uruhande mu gihe bombi barebanye bakabonanamo umuntu umwe badatandukanijwe n'indimi uko bareshya aho baturuka cyangwa n'ibindi byose bishobora kuza icyiza ni uko baba ari umwe bishobora bavuga ngo mvuga gusa ndesha gusa santa n'ibindi bigiye bitandukanye bashobora gushingiraho bitandukanye icyo gitekerezo rwose cyo kuba wakwitandukanye n'abandi banyekongo kubera ko ngo bavuga gusa cyangwa se bimeze gusa igitekerezo ntabwo nagishimye ndabona byakomeza gukurura amacakubiri mu gihugu kandi igihugu kirimo amacakubiri ntekereza ko ntacyo cyagera mu majyambere
mushikanaye muhizi muheto icyiyumviro gihambaye gishikirijwe na Imurinde Pacifica duga ku ijambo
arakoze cyane ubundi twebwe n'ubundi dusanzwe dufite ubuyobozi ariko tukitwa abatutsi b'abanyekongo ntabwo rero n'ubundi kandi dufite ubuyobozi guturuka mu rwego rw'igihugu tukagera hasi nk'uko nabivuze kufatare ikindi ntabwo twebwe turi abatutsi kubera ko dusa gutya nangwa turesha gutya ntabwo indesho yacu ariyo itubwira abatutsi nta nubwo ariyo gutuma dushaka kwitwa abanyemera ahubwo umuco wacu naho n'uburyo tubayemo nibyo bidutandukanye n'abo bandi nta nubwo bidutera kubanga abyumve neza kandi nabo bafite ubuyobozi bwabo ntabwo ari twebwe tubibanjije ko abahunde bagira ubuyobozi bwabo bagira umuco wabo bagira ubuyobozi bwabo bwite n'abatembo n'abahavu ayo moko yose ya hano buri bamwe bagira uburyo babayeho kandi bitabangamiye abagenzi babo ni ukuvuga ngo twebwe nta kibazo dufite cy'uko twitwa gutya dufite amoko amagana bose bafite ubuyobozi bwabo leta ifite ukuntu ibaza bafite uburyo duhuriramo nk'uko nakubwiye njye wundi vice perezida wa baraza intercommunautaire wa moko yose noneho ahuriwe hamwe iwacu kuri village iwacu ngungu kandi natowe n'amoko yose ahari ntabwo nishize n'iyimitse twebwe dufite ukuntu tubayeho bitatubangamira nk'uko n'abagande nabo bagira ubwoko butandukanye ntacyo bibatwara bagira abagande bagira abanyoro bagira abatoro bagira abafumbira nubwo harimo amoko menshi mu bafumbira n'andi moko yose atandukanye n'abatsori n'andi menshi arahari bagira uburyo babayeho bidatuma bamwe biyumvamo isumbwe ku bandi ntabwo twebwe turi kubikora kugira ngo tugire isumbwe ku bandi ahubwo turi kugira ngo dukure urujijo mu bantu ibyo bintu bisobanuke neza twebwe dukeneye gukura urujijo mu bantu batwitiranya bakibwira ko turi abatutsi bitanu n'icyenda bamwe kuko hari abantu bajya bivuga nubwo n'abatutsi bitanu n'icyenda bahawe ubwenegihugu ubwo ngubwo bagomba gufata konforme nuko twebwe tumeze tukajyana wumva bimubangamiye ubwo leta ntizajije aho ngaho ikindi reka mbwire abantu yuko ibi bintu ndi kubivuga gutya abandi bashobora kuza bagatanga irindi zina nabo bandi tutari tutigeze tugana kuri ibi bintu bakasanga wenda twarangiza tugatora yuko ibyo rindi bishasha ntari namenya ishobora kuba ari byo byiza hari abashobora kuvuga ngo wenda muri aya ngaya dusanzwe twitwa ikijomba abamba bajomba abarwandofone n'ibindi byose n'abanyakarere nangwa n'abanyamatusi bishobora gufata kuba ari byo byiza ubwo rero
ikiyumviro yashikirije abari kuvuga
ntagire ngo turi kubihinda buri
ikiyumviro yashikirije nuko hoba aho kwita abanyemera muvuga ati twebwe turi abanyekongo mukanya gato cyane rwose
turi abanyekongo rwose pe cyane kandi dushaka kuba abanyekongo kuruta uko abantu batubona noneho twebwe tukajya tuboneka tutabanje kwisobanura nk'ibyo Bodo yavuze ntidukeneye kuzajya tuvuga ngo turi abatutsi b'abanyekongo kubera ko hari abandi batutsi bahari kandi dufite uburyo bworoshye bwo kuvuga bakatwumva twebwe rero ntabwo twebwe turi kwita ntabwo twitaye ku barundi b'abatutsi bashaka kuvuga ngo mbese kubera ko muri kwanga kuba abatutsi kubera ko nangwa abanyarwanda nangwa abatutsi b'u Rwanda abo ngabo bafite mbere abatutsi b'u Rwanda bitwa abafumbira benshi majorite iyo uvuze umufumbira uba umwumvise n'umuntu waho uba umwumvise nta kujya kure n'abarundi ni uko nguko kubera namwe mwabishoboye mwebwe abarundi mukaba mwarashoboye kwitwa abarundi bigakunda kandi muvuga ururimi rumeze nk'urw'ikinyarwanda bikorohane natwe birashoboka rero ibyashobokeye abandi birashoboka no kuri twebwe
egome tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na Frederic Sapongo umureyo w'iburega duga ku ijambo murafite ikibazo cy'imvira muri hehe
nkuko bivuze ni Frederic Sapongo umureyo w'iburega hano mu karere ka Rundo mu ntara y'amajyaruguru y'u Rwanda
yego
noneho njyewe ikintu nagira ngo mvuge mu by'ukuri nk'uko uwo mutumire yari arimo abivuga buriya ibyo bintu byo gucamo abantu ngo umuntu ngo ni ubwoko n'ubu ngo ni uko avuga ururimi runuru numva bitagakwiye kuko biriya bintu bikurura ibintu bibi byateza abaturage akaga cyangwa se n'igihugu bitakibagiwe ahubwo numva hagakwiye gushaka uburyo ki n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu yabarengera bakareka kwibonana mu ndorerwamo z'amoko bakibonana mu ndorerwamo z'uko ari abantu ari umuntu ku wundi kuko ibyo bintu iyo ubyumvise wumva biteye ubwoba ariko nta muntu wagakwiye kuzira uko ari ese nimba umuntu ari muri icyo gihugu ubundi ntibimwemera ko yakabaye nibuze icyo gihugu ari iki ubu se ni abantu turi mu Rwanda tuvuga izindi ndimi yaba igifaransa turakivuga igiswahili ndetse n'icyongereza ubwo nkumva ururimi rutashingirwaho ubwo nk'imiryango ikora ubukangurambaga yagakwiye gushyiramo imbaraga kugira ngo ibyo bintu bicike binaranduke kuko turabizi ko byateza akaga isi muri rusange
murakoze Frederic Sapongo umureyo w'iburega ku
bw'imvira mushikirije
murakoze reka duhe ijambo kandi uwundi munywanyi tuyishimire Eli muraho Eli
mwiriwe
neza muri hehe
mbere Gicumbi mu Rwanda mu karere ka Gicumbi umurenge ni Mutete
ni byiza cyane rwose ikibazo cy'iyumvira
we nabwira umutumirwa ikintu kimwe buriya nk'uko tubizi biriya bintu byo kuba hari abanyarwanda bari muri Kongo bavuga ikinyarwanda turabizi ko byagiyeho ku bw'amateka ariko mu by'ukuri n'ubundi nubwo bashaka kwihindurira izina urumva ntago bazaba bahinduye abo bari bo mu by'ukuri ahubwo nk'uko nk'u Rwanda rusa n'urubishyira imbere wenda nubwo batahita babyumva vuba buri kintu cy'amoko turabizi ko nta bwiza bwacyo ahubwo bo bibonemo nk'uko ari abantu bareke gushingira ku cyo bitwa cyo nimba bumva ko u Rwanda rubegera ngo rwimorora bakize ahubwo wenda bashobora gushyiraho impapuro zivuga yuko mu by'ukuri u Rwanda rwitwaza ubwo bwoko rubazana mu ntambara mu buryo busobanutse naho ibintu byo kuvuga ngo barakomeza gushingira ku moko namwe muri kumva rwose ibyo bintu ntabwo ari byo rwose nagihamye icyo ngicyo bo reka bashyire hamwe nk'abantu bavuga ikinyarwanda ariko noneho bere kugomeza kwibona mu ndorerwamo z'ayo moko yose aboneka muri Kongo bo bari kwiyitirira yuko ni abanyekongo barabyemera kandi n'indi igihugu cyabo kibafashe neza nk'abanyekongo ndikumva bakomeza bakishyirira hamwe noneho bakamagana izo mvugo zose zigenda zivuga ko baje kubatabara bigendeye kubo bari nuko mbyumva murakoze
murakoze twishimire Eli mu shenhai muhizi muheto ari cyo muvuga ku cimbo gishikirijwe na Eli
wa mbere waruvuze ntari kubukiza n'abye kanze mubire yuko ubwo kubgacu dufite amoko atandukanye kandi arahari ntabwo ari twebwe twabiva ntabwo twavuga ngo twebwe twikuremo nse naho tutagira ubwoko tubikuremo tubisimplifye na zero kandi abandi andi boko yose asigaye agifite ubwoko bwazo iryo rero ni politike y'igihugu muri rusange igomba kubikemura kandi ngido reka mbwire abanyarwanda bari kuvuga hangaha ntabwo ari twebwe dufite ubwoko twenyine ibindi bihugu byose byose natanze urugero ku Bagande abanyakenya n'ibindi bihugu nka za Nigeria n'ibihugu byose bindi binini ibindi binini bigira moko yemwe no muri Amerika bafite amoko menshi atandukanye kandi ntacyo byatwara ni ukuvuga ngo organization interne y'ibihugu niyo ituma amoko adateza ikibazo nangwa adateranya ibibazo hagati yabo iyo abonete politike yo kubuza abantu bamwe uburenganzira bwabo niho ahagira ikibazo n'ubu ngubu ikibazo dufite ni uko u Rwanda ruza rukatwitirira rukitwaza ubwoko bwacu dusangiye n'abanyarwanda rukaza kuduteza ibyago muri Congo bigatuma tugira ibyago ahubwo ni ukuvuga ngo uyu mugabo uvuze ngo ntabwo izina tukwiriye kurikuraho tugomba kurikuraho nyine kugira ngo urwo rwitwazo rubure ishikizo ndega baburaho batikamira nangwa bishingikiriza baza guteza ibyago muri Congo abo banyapolitiki b'abanyarwanda rero twebwe nta kibazo dufite dufitanye na koko yandi y'abanyekongo kwitwa amazina dushaka ahubwo ikibazo dufite ni uko abo dusangiye ubwo bwoko bwo mu bindi bihugu baza kuduteza intambara bitwaje ko dufitanye isano nabo mu buryo buri biologiki ni ukuvuga ngo twebwe tugomba kugira distinction iri biologiki igatandukana na kiriterere kubera ko n'ubundi birahari tugakomeza twebwe mu buryo bwacu ntawe twivangamo mbega abanyarwanda bataje kuvanga politiki mu buzima bwacu
reka rero ego reka ndabona abanywanyi bacu ari benshi bafite ibibazo n'ibyiyumviro reka duhe ijambo ku mutumba ntunda habiya mbere Jean muraho
turakomeye
muherereye hehe
ndaha muri gire bikavuga ariko ku mavuta yanjye akaba ari muri kumwe gusanga
ni byiza murafite ikibazo murafite icyumviro
icyumviro nayo gifite halo
duga ku ijambo wegere telefone uvuge neza
icyumviro cyane nayo gifite nuko abantu basanzwe ikintu cy'ikinyarwanda bari ndaha muri Congo nuko abo bantu uri turabyihweza neza abo bantu ntibakingiwe na gatoyi ntibakingiwe na gatoyi kuko izina ry'ubusanzwe umuntu avuga ikirimi cy'ikinyarwanda aha muri Congo nta kintu na kimwe cyo kwisanzura kinyegira mbona agira ikomba nayo hakwifuza rero hakwifuza nyamba ryo bari itege ko bakingira
murakoze ku mutumba ntunda habiya mbere Jean reka tuhe ijambo mushikira nawe muhizi muheto agira icyo avuze ku cimbiro mushikirije ku banyarwanda abanyekongo bavuga ikinyarwanda atamutekano bafise bakwiye gukingirwa tuga ku ijambo aho imasisi canke Kinshasa muri yifashe gute
reka mubwire yuko ntabwo ikibazo dufite twebwe ari urubimi ntabwo ururimi rwacu aribwo tuzira n'ubwo ndi kuruvuga nta kibazo mfite no mu muhanda njya duvugana dusanzwe turuvuga n'ahandi hose n'abari masasi bakuruvuga n'uyu munsi ariko ihubwo ikibazo dufite dushaka kugira ngo twirinde tukirangize ni politike yitwaza urwo rurimi yitwaza n'ubwo bwoko n'ubwo ururimi ngo tuvuge ikinyarwanda igihe tuzaba turi kuvuga ikinyemera ntabwo bazaza bavuga ngo baje gutabara bari kuvuga ikinyemera ntabwo bazaza bari kuvuga ngo baje gutabara abatutsi kuko ntabwo tuzanabemereye icyo gihe tuba tuvuga ntabwo nta batutsi bari hano nta n'abavuga ikinyarwanda bahari twebwe tuvuge ikinyemera kandi turi abanyemera mujye gushaka abatutsi mujye kurengera n'abavuga ikinyarwanda mujye kubarengera iyo bari apana twebwe ikindi reka mbwire abantu bari kutwumva ko twebwe ntabwo dufitanye ikibazo na politiki ya Congo iriho iri ku butegetsi buhari nta nubwo dufitanye ikibazo n'abaturage bacu duturanye bandi moko ahubwo dufite ikibazo n'abatwitwaza mu nyungu zabo aho ngaho niho hari ikibazo abantu bari kubaza
bakuriye kujya abanza bumva kugira ngo babone ukuntu babaza neza bumvise icyerekezo twebwe turiho. Ntabwo turi kuvuga ku bibazo dufite ko duterwa n'abanyekongo, ahubwo dufite ibibazo duterwa n'u Rwanda rwitwaje isano dufitanye. Iyo sano rero niyo dushaka kugira ngo dukuremo be kuzongera kujya batwitwaza. Iyo mbega aho ngaho ariho abari buryo babaza ibibazo bajya babaza babanje kumva icyerekezo twebwe turiho, ntabwo twebwe tuzira ururimi tuvuga.
Ariko munshi nawe muhizi muheto tukubitije amaso inyuma tukaraba amaraporo amaze gusohogwa. Hari amaraporo menshi avuga ko abantu abanyekongo bavuga ikinyarwanda kenshi na kenshi, eka usanga bahohoterwa, eka bahurizwa igufa n'abantu bavuga ko babahura kuvuga icyo kinyarwanda muri kumuga ko atangorane giteye.
Ndabisobanura mu buryo wenda ndi kugira ngo abantu bihangane babyumve. Iyi niyo politiki rero, iyo politiki niyo twifuza ko ikomeza kutwitirirwa. Kuvuga ikinyarwanda ntabwo abariho neza uyu munsi, abari muri Enoza M23 rurimo uyu munsi ntabwo aribo babayeho neza nkatwe. Nitwebwe turiho neza ahubwo kubarusha. Nabwo ibitangazamakuru n'ibyegeranyo bya UN birabigaragaza yuko twebwe turi muri guverinema uko turi. Nubwo dufite ibibazo dukomora natwe kuri izo manipulation politike zinjira muri kiritire nangwa mu muco wacu, bikaza bakavanga ibyacu byo twisanganywe by'ubuzima bwacu twibareyemo bakabishyiramo politike kugira ngo babone impamvu. Ariko mu by'ukuri twebwe ikibazo aba bantu n'ababyandika, ababyandika kwanza ni bande, n'ababyandika babyandikira iki, intanso bafite ni zihe? Buriya niba bije biboneka yuko hari igihe uyu munsi umwe komunote internationale abayokozi bayo basohora iki ibitabo nangwa se amadeklarasiyo yabo avuga ngo abatutsi bari muri Kongo bararengana, ejo bakavuga yuko abantu bari muri M23 barengana. Kandi tuzi neza yuko uyu munsi noneho M23 n'u Rwanda biravanze, bakagombye kuba batarengana rero, ari twebwe turengana cyane. Ariko ni ibintu twebwe turi kuri teretwa ba nyir'ubwite, abarengana twebwe turi muri ino ya guverinema, ni twebwe twakagombye kuba dutabaza. Ntabwo bakwiriye kudutabaza igihe twebwe tutitabarije. Ntabwo urebye ibyegeranyo nyakubaha journaliste, ntabwo mbere yuko M23 itera twigeze dutaka, turi gutaka buno. Ni ukuvuga ngo duhuye n'ibyago buno kubera akaboko k'u Rwanda kinjiye ku bibazo byacu, naho ubundi ntabwo twigeze twumva umututsi nangwa umuhutu ari gutabaza ngo turi kurengana ngo kubera ko turi kuvuga ikinyarwanda. Bije biba buri gihe, nongere mbisubiremo, kandi ni ibintu bizwi, biba buri gihe iyo intambara ziri muri Kongo kandi u Rwanda rwinjiyemo.
Ariko twibutse ko u Rwanda ruhakana ibirego rwa Mariko ruragirizwa. Reka duhe ijambo
ibyo bahakana, reka nzengere icyo bivugaho nyakubaha journaliste. Ibyo bahakana ni byinshi, barahakanye kuva kera turangije tubona noneho Kabarebe ni chef d'état-major muri icyo gihugu bahakanaga yuko ataribo bari guteza intambara. Guhakana kwabo ntabwo bibuza ukuri kuba guhari. Twebwe njyewe muri kuvugana ibyo bibazo byose baduteje nababagamo mbere, nabaye muri AFDR tukurasa mu butu, ntabwo nabaye muri SD cokora. Ariko icyo gihe cya kabiri baba chef d'état major hano nabaga muri icyo gisirikare cy'icyo gihe. Ibyo rero ntabwo ntibigeze babyemera kuva icyo gihe, ariko bidekaraye nka chef d'état major. Ibi rero byo kuvuga ngo barabihakana, babihakane cyangwa babireke, twebwe turabona, twebwe tubonesha amaso yacu iyo turi kubareba fizikima bari ku butaka bwacu tuzi. None ikindi ngira ngo mbwire abantu bari kunyumva, ntabwo twebwe abanyekongo b'abatutsi cyane ntabwo u Rwanda rufite capacity yo kutubesha, kuko abasirikare babo bakora mu nkambi zacu za bene wacu ziri mu Rwanda, bakajya mu gisirikare tukamenya ko umwana wa runaka mubyara wanjye nangwa data wacu nangwa murumuna wanjye yagiye mu gisirikare, ejo nkamwumva ari ku Rwanda muri M23 muri kote ya RDF. Kutubesha ntabwo bishoboka.
Ego aya makuru nuko
guhakana no kwemera kwabo ni ubwende, bashatse bajya babireka ahubwo.
Ayo makuru nayo gusubira guhinyuza kuko nta muntu wari yegereye leta y'u Rwanda ari muri iki kiganiro. Ariko reka duhe n'ijambo kandi undi munywanyi radio ijwi ry'Amerika, Frank, muraho murakomeye?
Muraho bwana munyamakuru.
Turaho, muri hehe ga Frank?
uca turi kuvugana mpagaze ahantu bita ikiroregwa ni muri kivu ya majaruguru nko mu birometre bigira muri 80 n'umugi gwa goma
byiza cyane ngo se murafite kibazo murafite cyimviro turi kumwe na muhizi muheto
je mfite igitekerezo cyo gutanga nta kindi
duga ku jambo
manje nashimira umugenzi wanje uvuye hari kuvuga ibyavuze afite 96% byukuri ubyukuri mwebwe muri mu Bwongereza cyangwa si hanze ya Kongo mubeshwa byinshi cyane mu magambo muri politiki ukuri ko ngiye kuvuga ni guca umuntu utakama ngo abatutsi dufashwe nabi muri Kongo n'abari mu chama cha M23 naho umunyekongo witwa ngo ni umututi cyangwa umuhutu uri hano siritere hajyo ntago yabivuga bite nuko dufashwe nabi hehe mbese bari kutuvugira kuberi bajya kutuvugira bafite imbunda bari kwigomeka kuri guverinema ibyo bashaka ni ibi munyamakuru ibyo kuvuga ngo u Rwanda rugumya kubihakana eske bari aba expert bawo ni bura tuwe koko ngo abahaye ruswa nabo gusa si abanyamakuru benshi n'ibiganiro byanyu kuri BBC abanani impunzi bahungiye muri Uganda ntibabihamye gakuntu batorotse kino gisirikare cya M23 bavuye mu Rwanda
ego muhizi murafite cyo muvuga ku bishikirijwe na Frank
uyu nguyu ni mugenzi wanje nyine ari muri Congo agomba kuvuga nkanje nyine ni twebwe tugomba kwitabariza biteye n'agahinda kubona twebwe badufata nkaho tutabaho buriya iyo mfite ikibazo sintabaze umuturanyi wanjye akajya kuntabariza aba yamfashe nk'ikigoryi kitazi no kujera urugo rwacu twebwe rero tuzi ibibazo tugira tuzi n'uburyo twebwe twumva twabikemura ntabwo abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kuza kuturengera ngo abatutsi muri Kongo bari kwicwa bari guhohoterwa rwose turabasabye kugira ngo bagabanye ayo magambo ntabwo abareba twebwe uwashobora kuvuga yana niba leta idane kutwumva twanahamagara na community international dufite inzego za UN nyinshi kurusha abandi bantu
ndumva telefone ya muhizi muheto isani cyitse gatoreka tumurondere mukanya ariko imbere yaho turashaka guha ijambo umunywanyi radio izwi rya Amerika niyo nkuru Joshua niyo nkuru muratwumva
halo
muratwumva niyo nkuru
ndakumva neza
yego muri hehe ga Joshua
ubundi Nyamirambo mu mujyi wa Kigali aho bita mu Biryogo
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'umutumire muhizi muheto arongo y'urwaruka imasisi rwaba tutse abanyekongo duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
ndi muhizi rero ndana munyamakuru muhizi anteye ikibazo icyo kibazo giteye gute rero muhizi avuze ko M23 gitera aribwo yabateye ikibazo kandi M23 itera yavuze ko ije gukiza ubwoko bw'abatutsi buri kurenganwa noneho avuze ko ubwoko bw'abatutsi bwatangiye kurenganwa ari uko M23 iteye ese ibyo bihuzwa bate babihuza bate kuma M23 ivuga kiri kubarwanira
mushiye nta niyo nkuru ndagusabe usubire mu kibazo ko telefone ya muhizi yari yacitse ariko aragarutse subiramwo yo mali mumvuze abumve
nabazaga muhizi ninja nteye ikibazo alo muhizi
arakumva duga ku ijambo
bakunje cyane anteye ikibazo avuze ko M23 yabateye ariyo yatumye aho bwoko bw'abatutsi burenganwa kandi M23 yateye ivuga ko ubwoko bw'abatutsi buri kurenganwa none ibyo bintu kuko numva binshanze bagisobanura gute
muhizi
gucanga ikintu ntago ari byo no kuvuga ngo twebwe doze M23 turusha kuvuga baje baturutse bamwe ibugande bane baturutse mu Rwanda ntabwo bari baturutse muri Kongo kandi muri Kongo n'ubundi turacyafite abasirikare n'abayobozi bande babatutsi hano mu buyobozi hari n'abaturage ngende umuturage ariko ndi umuturage ubona iyo njya nkamenya ko narenganye nangwa ntarenganye ntabwo bakwiriye kumvugira ubu ngubu sindi kuvugana n'amanyamakuru kuri Rwanda Amerika byari bidaniye se kubivuga icyo gihe none se kukibaza bakajya kutuvugana baturutse yo ikanda bari gusaba no gukora integration mu gisirikari gukora integration mu buyobozi bwa politike twebwe dukeneye amahoro ntabwo dukeneye ubura tabwo dukeneye kuyobora niyo mpamvu tuvuga ibyacu tubagwe nabo banyapolitike bitwaza politike n'inyungu zabo mu maraso yacu twebwe tukaza bakatwica barangiza bamara kutwica bakavuga ngo barashe kuturengera ntabwo dukeneye rero izo maguye zabo izo fraude zabo zo kuza kutubesha besha twebwe ntabwo batubesha babesha nyine nk'amwe mu bahanze ariko twebwe twicwa tumenye igihe twapfiriye tumenye naho twapfiriye tumenye naho twarenganije ntabwo rero undi muntu wari wese uturuka hanze akwiriye kuza kutwigisha uburyo twirenganura
muhizi muhita hari abantu bashaka kwibaza igituma muri ko muvuga ayo majambo muri iki gihe kandi ingwana yo muri Congo imaze imyaka itari mike abo mushobora kubabwira kimwe
reka wenda abantu ba wowe urabizi twasanzwe tubivugana na mbere nkiri Goma twaravuganaga kuri radio Vodamerika navuganaga n'abanyamakuru banyu nkavuga namwe ubwanyu mvuga ibibazo byacu byo muri Congo nta na rimwe nigeze mvuga ngo turukurengana kandi nari mpari ni ukuvuga ngo iyo uyu munsi tugeze aho twumva tudakeneye kwitwa te n'abatutsi tudakeneye kumva ko twavuga te nabo tuvuga ikinyarwanda tudashaka kuvuga ko duhuje nabo bamenye yuko intandaro ituruka kuri bo ntabwo ari twebwe biramutse nta ngaruka bidufitiye ntabwo twaba turi kurwana n'izo zitambaro zo kuvuga ngo ngiye kubanza ngiye kwigisha abantu kureka izina bamaranye imyaka ariko kubw'impamvu z'uko baduteza ibibazo batwitwaza ntacyo twabaye twebwe barangiza bakatwica bamara kutwica bakaza kuvuga ngo barakuturengera aho ngaho ntabwo dushaka iryo jambo tena kuzumvikana nibabane ibyabo tubane ibyacu babane ubuzima bwabo n'amahoro yabo twebwe tuyashake natwe mu buryo bwacu turi kumwe n'abanyekongo bagenzi bacu iyo dosiye rero irangire bajye bakiza ababo abo bene wacu bajya kuba gukorana nabo bakajya gufundizuza M23 bajya gukora integration mu gisirikare cyabo cyabatoje n'uyu munsi bakibana nacu
abo muvuga babica ni bande
M23 ifatanyije na RDF nibo batwica barangiza bamara kutwica bakaza kuvuga ngo baje kuturengera iyo contradiction nubwo buri manganya bwabo ntabwo twashobora kubyihanganira ngo dukomeze gutyo muri umwijima tuzi neza yaba twa dufite ibibazo ibi ndi kuvuga hano tuba twarabivuze nyine ko dufite ibibazo ntabwo ndi kubivuga kubera ko ndabiki nshafu
ibyo birego
muhizi ndi mu Rwanda narabivugaga nkavuga yuko twebwe turi kurengana na ndetse twapfiriye ku kibuye abantu bari kureba
ibyo birego mushikirije muhizi muheto ntabandi banyekongo b'abatutsi bashobora kubyiyamiriza
karame
ibyo birego mushikirije ntabandi banyekongo b'abatutsi bashobora kubyiyamiriza
barahari cyane hari mu Rwanda n'ubwo n'abasore bo muri Amerika donc hari umuryango bakereye wo muri Amerika bandika bandikira guverinoma yacu bandikira bahakopi inzego zitandukanye zose zo ku isi bavuga yuko tudakeneye na abo bantu baza kuvuga ko badufasha urwo rwandiko rurahari ibibazo byacu dufite uburyo bwacu tugomba kubikemura ntabwo dukeneye ubufasha buturutse mu Rwanda mbega abanyarwanda babyumve neza baba abaturage baba abanyapolitiki ntabwo dukeneye ubufasha buturutse mu Rwanda dufite leta yacu dushoboye kwivugira dufite communauté internationale tuzayiregera ariko baduha amahoro bajye gukora ibyabo natwe dukora ibyacu
hari abantu bashaka kuvuga ko mushobora kuba muri ko muvugira leta y'i Kinshasa bihweje ibirego byinshi biba byashikirijwe aho muhavuga ko iki mu kanya gato umuntu utumwe ndabona akanya kagiye
yego rwose reka mabwire yuko mfite n'inshingano zo kuvugira leta yacu ndazifite nk'umuturage w'umunyekongo kuko n'umurundi nawe afite uburenganzira bwo kuvugira igihugu cye kuko n'umunyarwanda akwiriye kubivuga akavugira igihugu cye ariko sinakivugira ngo nirengagize abanjye bapfa ntabwo sindi kukivugira ndi kukirengera gusa ngo nkirengere kiri kwica abaturage bacu ntabwo iryo kosa sinarikora ni ukuvuga ngo njyewe ndi kuvugira igihugu cyacu kirengana kikarenganwa n'u Rwanda kandi ahubwo ndikinavuge ahubwo njyewe ndanakigaya kuba kitajya kivuga ibi ndi kuvuga ubundi abayobozi ba Congo nibo bakagombye kuba bari kuvuga ibingibi ba leta njyewe rero ni ukuvuga nk'umuturage warenganye narangiza nkaba nkeneye ubuvugizi nkaba narabuvuze nkaba nkeneye noneho
bigeze ndabona ndabona kanya katujanye mu shyanahe muhizi muhito ndagushimiye cyane gose ku kanya watoye kugira ngo tuganire ndazika muri mu rugendo turashimiye abanywanyi bose biradio ya Amerika bakurikanye ikiganiro cyane cyane abashikirije ivyumviro n'ibibazo tukadushimiye kandi na engineer Cornelius na Nadia Taha yadufashije kwegeranya ikiganiro ndasiye kubashimira mwese ndabifuriza amahoro n'umugoroba mwiza mwese aho muri hose mutekane mutekane.